ye mukomere mukomere ni mwene wanyu Ineza Roje Noel nagarutse reka mbereza ga story ndabona imvura iri kugwa ariko nicyo giye cyiza cyo gutanga du story gutanga tu waditi tuganiro suko se reka mbereze rero nimba mwibuka ubushize nabo bya ga story kabasazi kumusazi rero nduvu umusazi ni story ngiye kubabwira ndumva aricyo bapfana twagiye rero entre parenthese rero story y'umunsi ni umujamo witwa Joriji yagiye kohereza umugenzi we amafaranga yaba amayero yaba amadolari amayeni amakwaca amafaranga na amafaranga rero yashatse kumwohereza amafaranga kuri mobile money abatuye inanga wenda twavuga nka Western Union abatazi mobile money ashaka kumwohereza ibihumbi ijana ni mwadhani ni danje ibihumbi ijana mani ibihumbi ijana naitanguramo inzu imodoka naitanguramo bref nari nangiye kutwarwa na nawe amayero ariko amafaranga ni amafaranga rero nari ngiye kure ngaho rero nagarutse muri story ntago nabataye donc amaze ashatse kohereza ayo mafaranga ibihumbi ijana yibeshya uwo yagomba kuyohereza mbega feri wigeze kohereza umuntu amafaranga ukibeshya ugakora virma ugasanga wibeshye ni aferi mani niyo mpamvu ebana mbaza nka verifia ebana na marinete na za fume zose nka verifia yuko nimero ya konti ariyo ngaho ngaho rero rero icyo yakoze donki yahise afata telefone izabimenya yahita afata telefone arahamagara uwo yahohereje ahita amubwira ngo rero muvandimwe rero no nibigutangaze iyi ni itike twohereje yo kugira ngo ubone uburyo dusanga hano hehe ikuzimu mbega umujama bityo rero uraba winjiye mu muryango mugari wa satani nuko turakumenyesheje rero ubungubu ngo itike uri kuyigura kwa ni agahato gahari muri uyu muryango ni ishowa personere kabisa uramuka utabishatse rero ugarura ayo makwaca ayo mafaranga mu gihe kitarenze iminota icumi igihe kitarenze iminota icumi abimusubiriramo kirengeje n'isegonda imwe sinyature kashe byose biraba birangiye rero nurenze icyo gihe uraba turahita tukwakira muri famiye rero donge turahita tukwakira muri famiye ya satani muri royome ye kabisa nibajye no kuri royome bayita mu kinyarwanda rero namwe muramfasha muri iyo hisitwari kabisa donge muri iyo royome mu bwami nayibonye mu bwami donke mu minota itarenze icumi kuko koko Joriji yari yabonye ayo mafaranga yari yageze kuri konte ye direkite eba ni umujamese amusubiza ayo mafaranga yamubwira ngo pardon mbabarira ntago nshaka kwinjira mu muryango wa satani pe habe na gato umuryango mfite nge mfite ubundi bwami ndimo muzi ubwo bwami ari ubwande ndababwira tu ubwo bwami ni ubwa Yesu Kristu umwami wacu rero nicyo mafite icyo kibazo eske mwebwe wowe uri mu we bwami ushaka kujya mu we bwami ejo rije yabikoze nk'imikino ariko mu buzima turimo uzagomba gutoranya ubwami ushaka kujyamo hari abadashaka gutoranya arabemo birenganzira bakora ni nk'aho batabizi ni nk'aho batabishaka ariko igihe kizagera uzagomba gukora decision niyo muri ariyo story rero turi kumwe muzajya mumbwira tu ngaho peace and love mwene wanyu